yamde joj jabbora kamitaji chapande tati kibaru jimoto do dande studio kalango min Omar Hamad Janganto do masinaji Mustafa Ayuba ener ko kibaru jimed en kala e wiide hande sappo e jeetati lewru me o woni ko leydi adunaare ngadi batu nyalande dum woni hoggoji tarif ko lati hore halamu woni andude hoggoji tarif der lawol majjonne on nanan ko hore jo hoggo tarif do der nyame inditirango bubu hama halido filla gadol hoggo tariki birdeji laddende do der nyame dunem be wuroji goddi departement torodi e gotende region tilaberi ndogoyi gam batte alraf kajorande na guwarde duwade do der garbe kurium min gartana on do majjun yewtere meden pinino hande haltana kokkondiral habaruji e feccidide dun ko anando filla toraji der lawol surude e hawjade walteji kore jamirta mo yerno kalirno de hande alarba sappo e jeetati lewru me on woni ko batu nyalande ittanande leydi adunaare gan hoggoje tarifi wada ko lati hore hala batu kango woni hoggoje tarifi andite don der Niger sigila nyibol hoggo tarifi birdeje ladde ko den no wadoite yeruno aladu mamman mawdo hoggo tarifi ngonyama inditirango dum woni mise bubu hama dum do miliar goto cede dollar kan woni ko ndi nyebdi wadoita rukayeto Abdurrahman yettide makko
on a réussi à démodé cela une équipe
wadan hande lebbi didi ko jon en ande jeyabe leydi Amerique et France te ko tobe de kulle tariki bietebe paleontologue der France re gari to ami gidal nati chakami he mabbe no wodi birdiji ladde gaddeteedi no wodi du goddi majji none mu en kan watte ko wattani ko golgol enda mikkintina himbe jamanuuji bittidi di enda kulle tariki agades kandu gaddete daba gon biete ga dinosaure daba jamanuji bitidi ki am harton ande université chicago nat geographic channel lady amerique et ong niger heritage ka en kawjuto golle de ande wombe lady amerique bedu durwa joddinol kogol gol ande tabita
pour que ce projet soit une réalité
nani der lawol ko tawe golle gadol silimaaji teatruuji jimi e gadol golleji juude ande do der Niger wadi ko dum sigili lumo kollol sappo e jeddi yaade no gaye didi lewru men do jerni nyamay kettine nane ko madame Aboubakari kadi jatu kawji do filla muraduuji der o nokku famine bandi min Adama Dawaki do majju
aujourd'hui no sadarma mawdo momin tawra noy min gatta ko himbe keba pama kulle de min gatta de leddi Niger yaago leddi Yasin fu golloobe golle jungu jimoobe sadar magi non ko be gonbe gi'a noy min gatta ko kulle de bela himbe sukaabe ummatore e roobe nata der golleji di gadol tiatriji e silmaaji gaminen godi jaccere gadoobe ir golleji di dum do buyti sembe golle den no der sadar magi dimin godi gondo deni neddo wadi silmaamu yewobe deni ewi wobe say tawano jance neddo fa berne neddo tuwa e golle den dum do no buyta sembe neddo
mi sur le marché.
Nimbe fedde singane der region Tilaberi gam potal jonde jan e sodondirde enda alal jabbinga gal woni ko be jeyto enda garbe kuru je wayde noy fi gorda nimbe feroybe der wuroje bolsi bani zumbu e daba region Tilaberi won terito enda be du garana tefude duorde garbe kuru gam batal doggude rafke jarande na go tawado tom kettine nane ko Amadou Harouna Maiga mawdo de fedde wi Moussa
400 personnes
himbe kemeno wuro bumbu wononni ko wari beydi e himbe wuro gon denne wi atake sadarma wala be kawrana ma ciede gam be balle be keba ko be gadidi muradu gon gada mun do jowuro wuro garbay kuru watti dane e kerol bibbe wurobe ben gombe leyde Yasin gadda na be balla be galana le inna ledde su kaabe e rewbe fino ko metti berne sanni min gi'i loreji gon gondudi himbe kambe do ibe pa'i nyamay der commune mo dargol no wodi wuroji kewdi be himbe mu en peri gari don dey min kibay jaki ton amma min gatti dane e gomnati waddana be balla
pele le gouvernement
kenga non don der nyamay suudi kite sogeji fuddi golle mun ko dubu jinaaji didi eno gay e didi ley hubere nyamay yerno derol habaru le sahel haliri dum fi kiteji sappo e tati suudu ndu hitoto ko der mun no wodi filla kite jipino lamu yanudugol e suka debbo jondubi sappo e nayi balde jeddi golle mayri watom nu sudu duni no jewtinto filla kalkol kaborde nguy kaji der jemma yaru yaru sottina hore kambe nyamde amana nani mbiyam balde majjuni ko bibbe wuro bangeje godde der gallure zender no moytoro rafi ndiyam jartedan lobal zara bukari bandi min tawada ton zender yeyewti do e wobbe mabbe nani ko be pammin do majju
ya yeah, ino o der disagreeable
hendu teddundu gon tawa der ndiyam dan min jewtinake der londe ndiyam dan sako goddum samay don wodi hunde go fu woni yulay nadde leemun dum wari ko be den gatta dande e campagne kawjido ciotton ndiyano be jewtino nokkure mabbe de hebande o fi mosala do ko yawi
o tre vite repare a sa
mudde masala
satar mo min godi ni woni illa subana de ni ndiyam dan wari hendu gota dan warirta ai i handen minen godi ndiyam to jango de ni ndiyam dan wari aranan dan kai hendu gota be ewani no be gadan tamin ko be moddi nana min fi o
lallan wannan gaskiya
fuskanta matsala
ndiyam luddan min goni miden jara fe kenga mi jogi ndiyam dan min jari dan dan wela ba se dakal min jaran dan ni non gam min gala ndiyam kejudam denne no wodi ta heban de min o sadorma mosala
asami jaram mosala wannan
nder lawol majjo ne min tafi badade e ardiɗo campagne kawjiɗo ciottol ndiyam ɗo e nder der région Zender amma o muya halde do majjum lumoɓe birnin koni nder région Tawa kerol hawtade e leydi Nigeria no ɗon kawra e caɗale dow kojol are mu'en no nannale gallure nde ko sabi mbiyeniɗo du woni Allah e rafi keƴora ndenago tawaɗo ton Habibu Atiku goto tawaɗo nder syndicat ɓe lumoɓe birnin koni nani ko wi Asuman Moussa Arzika do majjum
no demun bibbe lumobe jehirta de leddi Nigeria no kodo wa are lumako gonga dum boytake joni dum ko waddi dum do woni rafi denako gongu der chakantarage den gan neddo no hula watta jawdi mun sodo wa are bibbe bombe jeba dum e neddo dum fu waddi himbe wakkili e jodo wuro deni wobbe jehi gaddi are be codo heben dum rafi denako waddi kulle de himbe nawtorto aadi ko arande den baali ordun ton himbe jahata no codowa no gadda no chonna dey handen neddo funo hula tokka lawol gol fudo ko buri hulingo himbe der jaman diwtol gol gimbe tawa dum fu no der ko waddi cadaale de
sai ko tento anda nder region difa ko lati dental syndicaji do fi jande altini jabbiido onon woni ko be ngadi hawrinde mabbe maunde e hollude do kulle ko be jamti mamman sani arifa goto tawade nder dental syndicaji di famini bandi min goydi adurrahman kulle gere ko be jamti do
mushinal lokol wanda suke
janginobe liggotobe hana ko gasu gombe gondi be keba denne no handi gomnati miccito e mabbe gan neddo fu mo kodjuda golle a wala da welna berne jomun wadanta neddo gollal gal yidi komin golmine ela gomnati hokkabe lamba golle didabeldo ledi difa dubi jeddini ko ingo tawra rafi hakkillo fukkimo denne janginobe be jangintana der laddeji be gala hakkillo fukkimo dum wadi idun tilsi he mabbe deni be janginowi der ladde be garta der wuroji mawde din so jegi tawa be garbe bala gomnati hokka be cede gon ko waddanta be hoyirnan der yahu wartaji diba gatta di minen jamado janginobe be beydane andal ko wattani janginol gol wadano wodiri
be bada cikekken tani ba
hana ko nata filla cigilaki tew tewri talkulu baccalauréat ko dubu jinaayi didi e nogay e didi dun nokkuje jeetati kamɓe woni kese gadaade yeduno sarus kawjiɗo filla tewtol talkulu bakka on haaliri kanƴum woni ingal nder région agades dankasar région do som jira tawa to enda maradi tamaske tawa ayeru namaro nder région tilaberi kanƴum e dungas e termini nder région zender e miccintinde nimɓe doni ɗum woni tewtol talkur baccalauréat o waɗo ta kena sappo e jeetati lewru juillet duɓujinayi ɗiɗi e noga e ɗiɗi nder leydi Niger fuu no foti e dow lawol goto ngol do ni mbiyen pagode sigila mballo sembinɗinde mara lobbal heɓe kanƴum e yaadu yeeso démocratie a talata bittiɗo woni ko ɓe gaɗi batu jooɗa kaale hawtade e gollidoɓe mabɓe ardiɗo o sigila wi yetti e gollidoɓe muɗum no kawriti darde tefande dow ko wonno riwe ɗum Salisu Moussa goto nani koye Moctar Hamadou Madji
sette première journée
nyaloma arano hawrine amin hawti didde e pelle emin golli ditta de enden ni no lawol non ko watta pa godde fedde amin de enden e pelle de enden peccida habaruji cakam ko watta sengo fu anda ko wawi humtude ko jaccani bandu ar ko darata hawta golli didde amin sengo fudu anda to bandun tawa dar golle den dundu ni fa handen ko watta sigilaji kesi ponditidi joddini di golle yaadu yesu hebum dar golle amin fu emin gatta
ta attendu dun
nimbe njetato be ngay ka samuno do mu e illu sappo e jeegon leru avril dubu jinaaji didi e no gay e didi der no kure to jamni demeri itete to enda perkwa leydi Burkina Faso njita ka fa hande bibbe leydi Burkina Faso jeegom tawa der mabbe e bi leydi Tanzania goto kambe Zambia goto kanji wadi ko min jeyi ni yewtidi do e dum woni ardido studio e studio ya fander projet Fondation Irandel to enda Wagadugo ko studio kalangu lamni mo nani ko famin Yasin Sanu
tamude amin kan woni hitude gollobe jetato be enda ibe buri tonni der gaide kange gonado no basse ton endam per quoi lettugal hedde chaka chaka leydi Burkina Faso gomnati leydi Burkina Faso joddini komiti gon hawjo fi on endan ko watta himbe be endan gitoy o jami duni fa handen company o endan tittinkinu himbe jetato be gi'e ardibe company beedu gomnati on endan hadi be burto leydi Burkina Faso fa ande no dun sakitoroyto gaide didi de dermun dun watti tammude hitude himbe be endan ni gaide de enden gi'ama e tawaka der majji talata odu gaykati daba kan enden hita joni tammude himbe kanni woni gollobe jetato be enden gito we ton enden der gaykata taba kan gayka kan enden hi'aka gina faton lay katawa
sai ngarten e yewtere meden pindulal de endari leydi Niger do endam jonde nimbe no wodi kulle kewde gaddoje habdo nata chaka nimbe dum du no wawi helude sembe yadu yeso leydi hanono Hassan Modi Adamu jon andal lugal do kokkol habaruji e fecciti de dum famini Moktar Hamatu
les causes de conflit
kabe be tagabe ni won ko wattudo sabu tagado fu no wodi ko yidi ko miloto ko jamoto nonno du konna neddo fu e muraduji mudu o kay no tawe muradu ko yiddu enna ko tisido mun o do tawe muradu mo yidon wana tilasi jono to nini watto ko kabe de enna ngada hakkuni himbe
et a partir de là naît les conflits
si kabe foti tawte chaka himbe
faut reconnaître qu'il y a quatre types de conflits
kabe de kay sinuji nay won ko wodi kano wabbe no wi'a kabe jeddi wodi jonne kaltana hala habdo dow gidaade yonki politiki kan woni min kam mi heedena jungo nyaamuni ono heedi jungo nanoni ono wona chakani ono wona leydi ni ono wona demokrasi ni ono wona ni sottingol himbe ni ni neddo fu ya ko yidi dum gal majjum woni no wodi du fa hande hambre dow bural hakkuni himbe koyum nana jow wi'a min mi jatta dum neddo fu nanno ngami neddo fu tefa fa heba gonga dun ne yettina en to betede hegel ko haldun en o wi goto fujjiya gonga gonga wonana hakkuni himbe hakkune gonga
réconcilie les deux vérités
labi nabi en sigila no wodi modun nawtoro gan surude ko wadda habdu chaka himbe na
la communication non violente c'est
hedde kabaruji walloto kam batte alla e heba hawjo kabe den endam dun nawtoro kabaruji ginandam fa woda wattugol nowru hettinade halaji din sa tawi himbe na habi sey kettina da pama dume wadi hamernde pama neddo fuddume woni ko yidi der majjum ara wawi tewtude mojjina a wallan sanne debel majjum wonno fa hande hejugol hakkune to jomun yaba wadde sariya to jewa du konna ko beldun der majjum
devez mettre de côté vos sentiments.
Nodun tokira ko deni habdo wadi potal hebo.
Il faut être en mesure d'identifier.
Sai jomun durwa famde ko wadi hamerde na kabede hakkune himbe. Nadu tewta gollitirde gaddoje kabaruji. Dembay wallude neddo heba kabaru ko wadi walde de fu wadi. Gollira andal nokkuje to nayo feysere kala. Nadu konna gollitirde tawangal ko himbe tawi dum endam. Ene andi wakkati fu kan won ko himbe gonno gollira heba nyifa kabe ko watto hakkune himbe dum endam.
Arrivé à endiguer des conflits.
Dawante kibaruji meden tile fufulde kirtan to janhirte.